Wama, sell it on the baby bitch.
Kama kawaida. You're a super boy. Bugs on my chorus. Master Kimbo. California. Ziki unakina. Yeah.
Napata yeah. Run up one on your team, never bend and take you.
Euro clever upon town.
Gome meshika kila kona, machizo tempaka na madu.
Yeah. Master Kimbo.
Napata run up one on your team, never bend and take you.
Bugsy.
Gome meshika kila kona, machizo tempaka na madu.
Yeah.
Yoka tell Ziku Pali resi resi hini yeshe steady nae wenye uwe nusimpishe Tocha kongwe twakilishe kwenye speaker fitu figongwe fatu fajirushe tubatishe Mguu kwangu haya mwanangu nunga twende Ziki huu mwanangu huna baka pia rende Nipe nikupe tusuke tuji tupe tupe mpaka kuche Misuka nisishuke nukumbuke perfectly nude Tere kwa michumpe Tupa kande wa rembo tuswa kukute Tumwage vina mpaka palege Mwisho shkwa Usuliza kunani jimweka nami Jimwage ndani Mtamu mziki hofa sali Nadhani wote vya kubali Kuna jijote mwenye swali Kupiga ni mziki Tumisiapa nyingi ngumi Hasa kwa nafiki Tulizenguwa rogo za kihuni K-Town kilifi Atuku tako suri Ndumwana mziki tumberithi Deli tobumi
Napata rana po wana nyote mnapo penda mziki huu
Euro clever upon town.
Gome meshika kila kona machizo tempaka na madu.
Yeah, Master Kimbo.
Napata run up one on your team, never bend and take you.
Bugsy.
Gome meshika kila kona machizo tempaka na madu.
Maisha tabu na njaa mziki neposha na hizi bala Wendo na kula, wendo na lala, wendo na kunywa na wendo na vaa Mziki ni mali, sacha za mbali, sijiti mkali na wana kubali metafika mbali Palipo na kuto na pita, napuka mipaka na fika na tisha Nacho amini, mziki ni fedha, soki cheza nami na kupoteza Nesoki maisha ni game, na kupoteza ndu poteze fame Euro na Kimbo, tochapa fimbo, mziki ni kazi na sima jigambo Kwenye hit track, pia na Babs Yumo Nashinda studio music, left rap, waga michongo Watoto wa Rachel Center, studio na Kimbo Euro super boy, sina majigambo Yeah Yeah.
Napata run up one on your team, never bend and take you.
Euro clever upon town.
Gome meshika kila kona, machizo tempaka na madu.
Yeah, Master Kimbo.
Napata run up one on your team, never bend and take you.
Bugsy.
Gome meshika kila kona, machizo tempaka na madu.
Yeah, tuko juu. Ziku wa Euro, super boy. Ziki unakina, so kipima utazima Wa masele mtu mzima, njona heshma Heshma, heshma
Wama, sell it on the baby